Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Aljumare sappo e nay lewru utu hitande 2015 sappo jeddi yamde jabbirima silimaaji chapande nay e joomi den tawa e der maison de la presse bamo ko jottino no do kabaru juddu yumar waygalo no humjire won to boggi jamde to on competitivity do non bonandaaji ngaddi hechanken do bamo ko do le majjun do won laamobe collectivity wakkati jonaale sikita wede yalla wana jaddin kobbe ngoni tiagal di do bonandaaji halaaji laamo yeddi wakkati jono halaaji ministre commune do kabaru jam e deder le leedi meden di anken nokku no dirteedo barkeerube collectivity no kan wodirnam pala ko yaati kilongaaji tati yimbeele bombe sumbu kanye jeeto sobe karbi yonki almami gondo to o woni tamede almami o wakkati jaato tili julnude yimbeele be safo ko so yehi galle makko ton yimbeele be jeeso taw yimo to tumbo to projet ngaji didi bangi ton dido projet ngaji fa pa bo hono yimbeele be gala ton bawde le majjundube pa bo to dum won hono yimbeele be gala ton bawde no hono sukabe be kani jangirde ton kabaru passeport ngaji le leedi meden di wakkati jonobe collectivity dum wara fa dum newo jaati non dum wonono suudu wondu do bamako do humindu kabaru passeport ngaji be collectivity wiide de nyalawu fu passeport ngaji ko modjete be collectivity tan buru passeport ngaji udinere secretaire don kabaru di mod ene jogini on do hande di bismillah modon e hadade duwono no bonanda ngado hiccanken do bomoko do nokku no dirte do garso goni ko laamo wakkati jono be collectivity di do bonanda jan nandi te wiide jaadin kobbe ngadi dum di sa jeewi wakkati jono hal laamo yidi yedda dum won haalu ko ministre commune do kabaru jam e dedder le leedi meden di haali ko barke sise
gouvernement warti e do communiqué le bonandaaji ngaddi jamma hiccanken nde yimbe didon jon en malfe cikkitaabe jaadin kobbe natuno le gar mawdo sogoni ko le majjun be barmini police goto e civil bundo goto ka be collectivity dun wana barme mawde gouvernement o holli metti mudun e dow di bonandaaji niddudi ndartoji fa hulbina jama o ndenno gouvernement o wadi nodditango fewde e bibbe leedi ndi fu kanyun e hobbe hom fu jottina hakkillaaji mudun martina arme mali kumpa e dow ko be maati ko be andi tayi fu ka fa hande be kulliti wiide e be gondi e fiide dabareji kala ko be mbaawi fa be yimbe bonandaabe nange
hanken be collectivity almami nokku noddirteedo parkeru pere barkeru o do nokku sa jeeyi dum woddiri dum wonon nampala ko yaati kilongaaji tati wiama yimbeele bombe sumbu kanye nje so karbito yonki makko faali galle makko wakkando tilno julnude futor o safoko nombe collectivity wiide kayya wakkando tilno julnude ton safoko ne wolita wedon wonno faali galle makko tombe tayumo jarso be jaltinimo be karbi yonki makko kede ko neddo goto haali do hen
almami gende men goto wiya parkeru ngi hirnaangi nampala dum mari nampala kido di kat en gari don en hankin wattu viter wi misiyo de o hirto ko jeedo
Facebook ko dum gondi horgol wakkati jono dum wonon nokku seware o go tiagal ko bonandaaji ngati ton ko hulitaame wakkati jono ko foti dum wonon yimbeel sappo en jeyon kany en nanga so ngadda do bomako do fa daño ko yaltinaay huno ko mabbe jeewa yalla hono kambe ngadi bonandaaji dina so taama wana kambe ngadi dufa dum heba fa med le majjudube collectivity wakkati goto no yimbeel ngobbe to moccitobe hakkille mabbe jottono ki fe kasina laamo jottinto hakkille mabbe yam wakkati jono o ka homo furdu hakkille mudano jottiton e be gonde yaad le haajeji mabbe do le majjun dum wonon kanko mini dum wonon kanko mer ngondo to moccitono teedo Umar Bacilo o litide jama o tinno fati immina hakkilaaji mudo o wittino do gollido dum wonone arme leedi meedi ko pama e fubbe tinno be matina ben ko yaawi kede ko aldo en to fati tan Ousmane Diko
la situation vraiment
kabaro ana de ini ilande kasara o wanno subaka mudum yimbe ana kinni haajoji mu en bitikaaji e gollirde fawarde e mobilaji fu ana gondi e golle e hakkilam ngallure nde warti e noone mudum arano yalla kulol ana wodi niyo gonga ana fati du bete o mi yahi seware tiidala kafu mi yihaali ton rubugol yimbe gol yo jamma buri dole sabe yo batte yidde halatan yoga nabato gonga e penefu fa kulbene yimbe tegal kasaraka larme ana e imadara e di jini hakkilaji yimbe du talatare jabbinde mi yidino e halanane en fa monofu den do heedi e lay wayde deejere wondunde e hebde dole
kabaru passeport uji leleedi meden dibe koliti do wakkati jono e dum wonti e yafude tiagal ko laamo yaltino dati le hen wakkati jono ko be jaltin dati di ko litaama di wiyata e dum yafa e dum moji tati ko dido dati jaltina le majjundube koliti sa di hono passeport ngaji ko be kani moddindi le nyaloma fu dum buru passeport ngaji ujinere le majjundu kanko goto gollobe ton be holiti wi di passeport goto fu haana yawtude dum won ujinaji sappo no lati fu fadi japon sakirabe holitinde wi di tam passeport fu ina sappo sotete le leedi meden di ko kede ko kanko do noddoto dum musudu arbi o halido hen
handen kibaru passeport problème fu wala hen handen so neddo wari tan sa yotti ki direction de la police des frontières atawan aran anaga iwde 6h30 yade 8h sa wari tiagal 8h a wawa natude ley aran o sa nati atawan yimbe police be ebe ga ebe jogi guichet sapo e didi sapo e gogo dum woni ko yimbe garo faabe wada passeport kesso ou bien baylitobe ndenno guichet goto wonton o mo notde guichet spécial ebe bama sportif en jehobe mission nyawbe jangobe fat neddo got nata hakunde modon e police en sa nati wakati demande o be wadan rempli a yoban uñay sappo dum woni cioggu passeport o jatti fay mbudu wadata ke hen kasi so neddo wi ma natiga yaltiga fu a waran directement a haran kam min woni directeur ma
le majjundube koliti wi dum wonon batoji kandi yaade hakkunde motti kan e tumbutu dido batoji wiama di puddi dum wonon hecci kenen to motti to le majjum bato do on ardi do bato mo noddeta general Ablaye Soumaré le majjundube koliti so bami fa batoji di an jaha dum wonon to tumbutu to arme me o danyam fa bibe be yaade ton le majjundu fa hande be koliti de pami jato no kabaru jam e deder walda le leedi meden di kanko noddeter madame Dambalé Gundo Diallo yo PDG dido batoji kede ko ali do hen to foccitango Ousmane Diko
yo batoji ki di puddi dawi yido moti bato arano o derti nyande sappe di lewru julie bato di kesi di midan domti fa donno be di pamana no di donirte donno be di won ko jangina leedi chin ka won ko hani be dedega do e cakite lewru ndu dum fuddan bato arna derti kenga bato general Ablaye Soumaré non yo yimbe temere di on chapane jetton o bamata ne 2012 de batte basse o men gollali de 2013 de du golle amen janjali ilande larme men an wondi e wallu deme e golle batoji ana domina soldasi en fay kenya soldasi en larmi jahi le bato o fan deena yimbe e kaaki arande yo motu fuddira jokkan hen du yewde kulukoro yaade gaaw Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
sikrabe jeno do ne les réseaux ngaji meddi di mi halni do kabaruji di puddatobe kolliti wi projet ngaji di bangi to tumbuto wakkati jono projet arande o gal musaddaji ko ni wattede len ko ni fa millioji temede joy chapande joy cfa dum walla hono yimbe be ngala bawde gombe tombe dum hon le lamu nyafinke o kanye le lamu gourmara rouge le majjudube kolliti do projet goddo no dire cas for o do projet do waran wallude dum hono yimbe be ngala bawde gal musaddaji ko hani watede le hen ko an yaadi an hani yaade fa millioji temedde de chapan e jetti cefa dum walla dum wonon yimbe lo gombe leewi dum won an ka gourmara rus kanye e gundam gal mudde ngardam fa do burem do be kolliti wi do won suko goto mo dub mudum barata dubi sappo e jeddi kanyu harbi ton yonki suko goddo kase mo dub mudum barata dubi sappo e nay le majjuntube kolliti wi do odo kasar wadi denno dirten plateau de kanko do no ngado odo kasar yam suko mo wari o jati babbi ko kanyu bambi dum ton le majjuntube kolliti wi do wakkati jono o do wadno bonandaay di der secret makko jehi so ciudo e suko o be diri dum fe goto andanaabe kolliti wi do wana hande tawoni wadde on dido bonandaaji do duwansoto be kolliti wi de kenya nyaaki immi hono do yimbe le ngombe le lumo duwanso ngo yama dido nyaaki le boutique goto di ngono so di njano do jama o wakande salifana juula le majjundu di barmini to yimbe wobbe jati woni tamere ko futi yimbe le jaddon di barmini ton be yimbe le sinana ba dogotoro tagal mu de ngardam fa do moccido be kolliti do no sari yawol gol be kani waddude ton do no sari yawol kanngol hadude hono faddude manaji le leedi ni holita dido sari yaaji be gonde tabade to wakkati jono do wonono o do kabaru hokkama ton bete hande to mutti to faabe yal hono be kaybirta hawa luuji ton tagal mu de ngardam fa do kulli koro do holita wede ko futti nokkuji chapan e jetti do wono sukabe jokkolbe kani ikintinedo golle do wono hon to kulli koro to dido no koy do holita wede suudu ministre humini no kabaru golleji sukabe jokkolbe le leedi meedi be jewti kon dido nokkuji ngordi ko gasen kanye ko gasen fa ko ya yottiade hono ko hani mo intinedo le hen ngardam faado kaydo be kolitir so bami fa sappo lewru decembre no yettiki to kayto be ngadan ton bande sappo lewru decembre fa yotti sappo ene lewru decembre no lumo heje nango dum wonon hollude kulle ndemeteede ton le kayfu e mangal mudu le majjundu wakkati jono faabe de yalla hono be paabirto yimbe ndemobe gombe ton be fa yotti on yimbe gollonobe ko he mu en gombe ton be wakkati jono be gonde jojjine ton walde hande landinade ngal do kawrital caggal mudan gardan faado kuccala do be koli tiwido won don suko goto mo duubi sappo e jeego kanyum terde mudon jitaale nokku noddirteedo pempe duguli mayo jaati hulitaamede o do suko o yoli ton sina be jehibe nan be jehibe banto terde makko yama wakkati joono laamo tutti terde makko no sekira mabbe gombe ton be caggal mudan garanti miniren faado banamba do be koli tiwido dum wonon sa deele laamo banamba yo nokku mo puddi remete e mudo sanne le majjundu be koli tiwido wakkati joono be gondi tutudu ton ledde faade diyal hono puddi ndide mi teto be bi hile hitan hikkande puddi ko anni rewum de ko an ya fa e tonuji temede jetti e chapantati e nayi sekira bonno birumi on no taw en pama wiide do won do kabaruji de puddanno do hulitan wi'e do woni cianke bonandaaji ngaddi do bomako do sa ƴeewi wakkati jono laamo yeddi hono ko ministre kuminido kabar jam e deejere haali le leedi meden di ko be kolitiwi di do bonandaaji sikita yalla wana jaddi ko be ngadi le leedi meden di nokku noddirte do barkeerube kolitiwi do do nokku an woddi do won nampalo ko yaata e kiloji tati hulitan wi'e almaami gondo to wombe karbito yonki mudo do almaami du yam do woni yimbe el bombe sumbu kanye en jeeto so be tewi mo hirto o wakkati jaato tidi julnude yimbe to futoto so karbito yonki makko sekrabe o kante nyalawma hande kabaruji meedi di kafande kedde hedade do e seedo nandirdo no yowtere meden de ana wodi